majani matabishi, kacheze unakotezaga, sipashagi makabichi, akacheze. Nikiona sura yako najionea kasheshe, kata simu tuko site, niondole kasheshe. Chonde chonde, ala ala tia eti, ala tia eti, ala ala tia eti, sipa shagi makabichi. No 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 no, no 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 no. Utamrudia exi wako ama bora kufa,
bora kufa.
Eti mpagane ama bora kufa,
bora kufa.
Utarudi kwa exi wako ama bora kufa,
bora kufa.
Murudiane ama bora kufa,
bora kufa.
Sirudiani matabishi, kacheze unakotezaga, sipashagi makabichi, akacheze. Nikiona sura yako najionea kasheshe, kata simu tuko site, niondole kasheshe.
Chonde chonde, ala ala tia eti, ala tia eti,
ala ala tia eti, sipashagi makabichi.
No 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 no.